Acha nilewe, acha nilewe, nitafute mito.
Sorry, Mary.
I'm not in love, naona mapicha. Sioni love, sijui nini kimejificha. Ilikuwa kwenye love, hakuna love, no story. Zaidi ya mioyusho kukatana tuzo mori. Adi ngata mani nitulizwe kama boli. Nipate boy flani, smart magoli. Anipende ni mpende tupendane. Chochote tukipata tugawane. So vitu vya thamani kama mare. Penzi liwe moto, moto fire burner.
Moto fire burner. Ndoa zinavunjika, mapicha tu. Hakuna upendo, wanapita pita. Ndoa zinavunjika, mapicha baba, yeah.
Wachane leo.
Gasha. Gasha kabonde.
Wachane lewe.
Gasha. Nitafute mitungi.
Wachane lewe.
Gasha kabonde.
Wachane lewe.
Gasha. Nitafute mitungi.
Wachane lewe.
Now mwendo tungi juu ya tungi. Now sina bari mina nata kama gundi. Now sina bari hata mipira idundi. Miguu juu kicha chini yani kama bundi. Nasaka doi nipate miniwe happy. Makomando vile tunatembega na chaki. Stories za mapenzi atitaki. Leta stories za pesa bilioni malaki. Anipende ni mpende tupendane. Chochote tukipata tugawane. So vitu vya thamani kama mare. Penzi liwe moto, moto fire burner.
Moto fire burner. Ndoa zinavunjika, mapicha tu. Hakuna upendo, wanapita. Ndoa zinavunjika, mapicha baba, yeah.
Wacha nilewe,
nilewe.
Wacha nilewe.
Nijipige mitungi. Nikeshe na
ya.
Nilewe.
Wacha nilewe.
My feeling make it.
Made it.